Madua, say, yeah, say la hippie. I'm a rhyme, like a reason back, will be shamta. Yeah, on them say, on them say, on them say, kesho napata free, leo kesho tape. Gather your effort, jama kumbuka pray. Niko hii wall for sometimes, sitazali yo kustay. Kila rhyme ina mana, ndo sana waezi nikana. Mwongo after siku wa rubaini asha patikana. Accusation anataka kukana, unipandisia na lines. Siku zinafana, kumbe wengi wanatandaza mistari sio na mana. Igo inavuruga wanasiasa pia na vyama. Wanapotazama, tunapokazana, uwafanya wanachoka sana. Like he joined, spit on point. Vile mitaani naona, vile mawele wanajaribu kuchoma picha.
Sidika menikana, hema yomanda menikana. Sidika menikana, hema yomanda menikana. Sidika menikana, hema yomanda menikana. Sidika menikana, hema yomanda menikana.
Hii life imeni take through makubwa masafa. Najaribu tu kubreak loose kama conductor. Nikani meoleka juko beta kwa blanda. Tunaskuma huko bei ya mafute kibanda. Kumbuka ule Mungu alileta za manga. Ni the same manalinda mwenye hana kitanda. Kumbuka ule Mungu alikupa kipawa. Ni the same manigawi ya akili madanda. Appreciate a few moments of laughter. Ishi smarta kukomani kufunza my youngster. About kuheshimu life siku wa gangster. Nivile wata amkia viti wa mother. Na wa someone kao kampo kama mziki ni hey. Wanaiba line kama nganya mina baki kwa stage. Crowd iko taken kaya na mko hapa hakuna game. Wauna jam ni kakondakta mebaki na change.
Sidika menikana, hema yomanda menikana. Sidika menikana, hema yomanda menikana. Sidika menikana, hema yomanda menikana. Sidika menikana, hema yomanda, hema yomanda.
Yei nyapese, bala kaneke, hiye nyekile, shukul nga konyen, hema vitamin. Hayo nyapese, leturu nga konyen, yei vitamin. Toriko kadoko shini kipirag nga poko, riko lota unto gela nitirio. Telikofta daune tangi ruankan, yei robojik, yei robojik. Yei nyasa pati tobolia nyapese, nyapese robo ngine nyasa kibo dengini. Yehar nyogolit, iusa robojik, kisa kila nga ropie, yei robojik. Kisa kila chaga, yei robojik, yei robojik. Miaka to bolia, miaka to riko, miaka to loto. Kira ibore, bore.
Sidika menikana, hema yomanda menikana. 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 Sidika menikana, hema yomanda menikana.